Amawubo 64:1. Yizwa uNkulunkulu izwi lami ekukhaleni kwami, ulondolozo okuphila kwami evusweni lesitha. Verse 2, ngisithe esigungwini sababi nasesixuweni sabenza okubi. Verse 3, abalola ulimi lwabo njengenkemba, bakhombe imicibisholo yabo engamazwi ababayo. Verse 4, kuba bamdubule ongenacala ngasesitha, bamdubule ngokuzuma bengesabi. Verse 5, baqinela icebo elibi, bakhuluma ngokufihla izingibe bathi, kubani uyakusibona na. Verse 6, basongoza izenzo ezimbi, bathi, siliqedile icebo elisongoziweyo, izibili nenhliziyo yomuntu kujulile. Verse 7, kepha uNkulunkulu uyakubadubula ngomcibisholo, bagwazwa ngokuzunywa. Verse 8, bayakuwiswa baficwe lulimi lwabo bonke ababonayo banikine ikhanda. Verse 9, bonke abantu bayashala uvalo bayakushumayela izenzo zikaNkulunkulu baqonda akwenzileyo. Verse 10, olungileyo uyakujabula kuJehova aphephele kuye, bonke abaqotho ngenhliziyo bayakuzibonga.